kuwaumiza vijana wenzetu wa Kitanzania, walichotaka wao kusikilizwa, ila maandamano akawamaliza. Omari ni jirani yangu, tulishi naye vema huku kijiji, leo nimemzika ndugu yangu, kakutwa amechomwa na bisibisi. Saa 12 mwisho wa kutoka ndani, tungekula nini baba tupo naye ndani. Baba ni mlinzi wa usiku sheli flani, na sheli zilifungwa na uma yani. Asubuhi naamka nakutana na video ya mama wa mwenzangu analia. Ili ni uma kumuona mama wa mwenzangu kwa uchungu analia. Nifaa kuwa karibu yangu, ila na imani nyimbo zangu ye alizishabikia. Tupo na yeye, naamini uko vilio vyetu wao wanavisikia. Ah,
oh Tanzania, oh Tanzania, nyumbani kwangu mi Tanzania,
nchi yangu Tanzania,
oh Tanzania,
ni wa Tanzania,
nchi yangu mi Tanzania,
oh Tanzania,
nyumbani kwangu mi Tanzania,
nyumbani Tanzania,
oh Tanzania,
nchi yangu Tanzania,
nchi yangu mi Tanzania,
mi Tanzania. Ah, ah, Done Essence.
This is Essence 5.